Minisita yakola ku yamateeka ne Batimao ateesa nti abali mu kisaawe kya Inshua basseewo akakiiko akalondola entemaatema y'embalirira y'eggwanga bakasenti ebiyisibwa biyambako okukulaakulanya obuweereza obwa Inshua. Mao ategeezezza nti akakiiko kano kakulondoola ensaasaanya ya gavumenti era n'okakasa nti ebisalibwawo bigasa kampuni za Inshua n'abantu beziweereza bakasitoma. Alabudde nti okulondoola okutuufu kwosa okugabanya ensimbi mu mbalirira byankizo nnyo mu kusitula ebyenfuna. Abyogedde ku mikolo gy'okugaba ebirabo eri agenti ba Inshua abakikize ku bannaabwe mu buweereza bwa Inshua Quarter Africana mu Kampala. Yes, enkulu wa Uganda Insurance Association Jonan Kisakye anoganyisa obukulu bw'abagenti ba Inshua olw'okunyweza enkulaakulana ya Inshua bulungi.